Ulira bisobera oli wano na ye kumisinga njagala manye chichi che wankola sulabubi sebaka obanga tozeno ngolieyo oh 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 tovola ba masimu nkuba enyonyogeze matu kumisinga nyo 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 njagala kwagale kubite bite uli wengenda nawe mukwano nyweza omukwano gwo gunsibye nkalu omukwano gwo nyweza nyweza njagala kwagale kubite bite uli wengenda nawe mukwano nyweza omukwano gwo gunsibye nkalu omukwano gwo nyweza nyweza ebitale no bitadde n'omukwano nkuletedde kwata oh oh kwata mpola mpola kubosanira keya ebyebiso byomola ayayayayaya nkulabo nsikasika nzenna njebayeba laavu laavu kale nzikiriza njagala kwagale kubite bite uli wengenda nawe mukwano nyweza omukwano gwo gunsibye nkalu omukwano gwo nyweza nyweza njagala kwagale kubite bite uli wengenda nawe mukwano nyweza omukwano gwo gunsibye nkalu omukwano gwo nyweza nyweza wameka wetu mpona kudongo wankuba nyondo aya nze baby ndi kumuliro mwakala matama sikenjo ya watawo kutenzi kakane love nsika sika nze nena fuiza love love ayayayayaya njagala kwagale kubite bite uli wengenda nawe mukwano nyweza